hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa ku baaqaysa in taageero degdeg ah lala gaaro 10 kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalka laascaanood oo gaaray dalka Ethiopia. Maya Miskir ayaa warbixintan kasoo dirtay Addis Ababa, waxayna soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Hay'adda qaxootiga ayaa taageero degdeg ah u raadinaysa dad lagu qiyaasay 100 kun oo Soomaali ah oo u qaxay gobolka Soomaalida Ethiopia. Dadkan Soomaalida ah ayaa ku barakacay dagaalka dhacay magaalada Laascaanood oo xarun u ah xalaada u dhexaysa Somaliland iyo dadka deegaanka oo doonaya in ay Soomaali inteeda kale ka mid noqdaan. Taageeradu waa lama huraan si loo dhimo khatarta iska horimaadka u dhexeeya bulshooyinka martida loo yahay ee ku nool gobolka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen, ayuu yiri Maamadu Diyan Balde oo wakiilka UNHCR ee Ethiopia.
We do not support the populations who are hosting and who are doing their part.
Haddii aana taageerin dadka martida loo yahay oo qaybtooda qaadanaya, arrintu ma sahlana.
Bulshooyinka ay abaartu saameysay Ethiopia ayaa kuwa ugu horreeyay ee ka jawaabay soo dhaweynta qaxootiga, ayuu yiri Tasfahan Gobadi, agaasimaha guud ee adeega qaxootiga iyo dadka soo laabanaya Ethiopia. Waxa uu sheegay inay kaalmo ka helayaan hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP.
So far we have been able to communicate with WFP and they have generously agreed to the idea that they will consider.
Ilaa ay hadda waxaan u suurtagashay inaan la xiriirno WFP, waxaana si deeqsinimo ah ay u aqbaleen fikradda ah in ay tixgelin doonaan dhammaan bulshada martida loo yahay ee ay abaaruhu saameeyeen oo lagu daro qaybinta raashinka ee loo sameynayo qaxootiga.
UNHCR ayaa sidoo kale codsanaysa in xal laga gaaro dhibaatada ka taagan laascaanood si dadka ay dib ugu laabtaan guryahooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Keed ayaa sheegay in dowladdiisu u furantay wadahadal, balse taasi aanay ku jirin midnimada dhuleed ee Somaliland.
Waxaan rabnaa inaan fursad siino wadahadalka. Waxaan rabnaa in nabad iyo xasilooni ay dhacdo. Waxaan rabnaa in aan noqono mid loo dhan yahay oo laascaanooda iyo gobollada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland ay sidii ay ahaan jireen ahaadaan. Sida aada la socotaan, xubno ka mida beesha degta halkaasi waxay ku jiraan dowladda Soomaaliland.
Garaad Mukhtaar Garaad Cali oo ka mid ah ismada gobolka Sool ayaa sheegay in wadahadaladu ay ka horeyso in xabad joojin la helo, taasina ilaa iyo hadda aysan dhicin.
Each time Somaliland administration mentions the word ceasefire, it may mean something to the international community, but it has a different meaning to us, which is the preparation of a new attack to the city.
Mar kasta oo maamulka Somaliland uu soo hadal qaado erayga xabad joojinta, waxaa laga yaabaa inay macno u yeelan karto beesha, balse macno ka duwan ayay noo leedahay oo ah diyaarinta weerar cusub oo magaalada lagu soo qaado. Ilaa iyo inta ay ciidamada Soomaaliland gudaha iyo dibadda iyo hareeraha magaalada ay joogaan oo si fudud ay rasaas nagu soo ridi karaan, suurtagal ma noqon doonto in si guul ah xabad joojin loo gaaro.
Magaaladoonkii ugu horreeyay ayaa gaaray Ethiopia 6 February, iyadoo qiyaas ahaan maamulka maxalliga Ethiopia uu sheegay in tiradaasi ay ku dhowdahay 100 kun, laakiin lama xaqiijinin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah.